yote tembea
tembea
nyama kwa nyuma zinabe be
tembea
mkia unavyo pe pe pepea
pepea
mema tema tena kume me mezea akili kwako na sizi moyo kwako na freeze na akili kwako me crazy na data kwako kichizi eyo napenda hapo nyuma unavyo turn around
turn around
unanibamba mtoto tam
unavyo kata na data na wowo nikikupata moyo wangu juu juu
naomba nitoe kitu nitoe kitu pana wewe
naomba nitoe kitu nitoe kichupa na wewe
naomba nitoe kitu
nitoe kichupa na wewe
naomba nitoe kitu
chuchu
nitoe kichupa na wewe
naomba nitoe kitu
nitoe kichupa na wewe
naomba nitoe kitu
nitoe kichupa na wewe
so ni sababu ya kupata tabu ili hali sote bado tupo hai na yataka yako maajabu niko tayari tani fike day
Siguli menelemea Minimeshindo kufumilia Siguli menelemea Minimeshindo kufumilia
Nipe jina lako la kwanza, I'm sorry Nimedata njicho lako takabra ya story Chuna dondola gulabia na kuzimia rah Ukinipanda nina dandia mama topanda frah Akiri napaga wa na waza kuzima ta Vile kwa nyuma ulivetuna kitu mnarada Watu wazima wenye hekima wanapagawa na wewe Cheki watoto miki ya kima wanajingata wenyewe Eyo napenda hapo nyuma unavyo turn around,
turn around.
Unanibamba mtoto tam
Unavyo kata na data na wowo Nikikupata moyo wangu juju
Naomba nitoe kichu Nitoe kichupa na we
Naomba nitoe kichu
Nitoe kichupa na we
Naomba nitoe kichu
Nitoe kichupa na we
Naomba nitoe kichu
Chuchu
Nitoe kichupa na we
Naomba nitoe kichu
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 Chuchu
Nitoe kichupa na we
Naomba nitoe kichu
Chupa na we
Naomba nitoe kitu
Nitoe kichupa na we
It's more genius, man
Yo, Chelsea I see you Gold Coast Music, man